hype man.
Atimani, yeah.
Jalobe jafika, awe jakosa. Nazamene niona, zini ofya. Kuyamba konjito, bafuninga connection. Nacho chuma, chifunika magazine. Mwamene tifela, kusoba, olila muzake. Kuti ungale kona proti, kufunika kungala kada. Onani nkondo, njala matenda. Dingo payana, balibe na chifukwa. Dingo sonda na vikumo, ndiwe, ndiwe. Goma kubwela kwa Yesu, uoneka kwa fika. Chalo chafika manenekela, iye manenekela. Chalo chafika manenekela, iye manenekela. Munakamba muzabwela, onani makokola. Munakamba muzabwela, ambuye tazanzika.
Tavutika,
Adamu na Eva vanadya chisepo. Now this generation ni uchimo jefutu. Onani asikana vachinja kavalidwe. Na toto nyamata ujangi ndiye nchito.
Makolo yaku
valibe mtendele.
Ama mama chalo chinda kutichi.
Abusa nao akwatila mpimbozi. Every week iku mountain.
Awe unisikiriti.
Awe, awe mama. Awe, awe mama.
Chalo chafika manenekela. Iye manenekela. Chalo chafika manenekela. Iye manenekela. Munakamba muzabwela, onani makokola. Munakamba muzabwela, ambuye tazunzika.
Aye, aye mama.
Bwelani mwe, bwelani Yesu. Ise vana vako, uzapeza tasila kuno. Zamene munakamba mwe, zambo chitika lelo.
Niziva kuti, nindawi Afrika. Lapira mbale wanga, siya machimo. Yesu alikuwela, konzeka mbale wanga.
Chafika manenekela, iye manenekela. Chalo chafika manenekela, iye manenekela. Munakamba muzabwela, onani mwakokola. Munakamba muzabwela.
Exclusive to Zayn Hype Man.